Bassebo ne banyabo abantu ba Katonda njagala nate okubaniriza ku mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala tugendeko mu ky'okuyiga kya jjo, waliwo we twamaliriza. Katusabe kitaffe omulungi, tuyanza tweyanze ege yogera gye tuli ku Yesu Kristo Mukama waffe.
Amina.
Waliwo eyabadde era yabuuziza kati nze azaalibwa mu kibi siini kakati ate ntasobola ntya, Mukama anantwala ntya? Abandowooza ntwakoze bulungi naye kale kanzire emabega tukolemu bulungi katono. Nagambye bwe nti oba twagambye bwe tuti nti Katonda ayagala nnyo ogende mu ggulu, tugamba tutyawo?
Amina.
Era kiri kye twayizeeko ekibi n'owulira nga wasiriikiridde era n'otya n'oggwamu essuubi, naye nawunsa eggamba nti waliwo essuubi.
Amina.
Abaye waliwo essuubi.
Amina.
Kansabe omukulu ono addemu ayimirire wano abasomere essuubi lyabaddemu Ezekiel 36 25 paka 27 tusomere essuubi lyabadde ligamba litya? Yangu yako Ezekiel 36
olunyiriri
olwabiri mwetano paka abiri musanvu.
Olwabiri mwetano lugambye bwe luti, era ndiba mansiraka amazzi amalungi, era muliba balongoofu, ndiba longoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna, era ndibawa omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya munda mummwe, era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama. Olwabiri mu omusanvu, era nditeeka omwoyo gwange munda mummwe, era ne mbatambuliza mu mateeka gange, era mulikwata emisango gyange ne mugikola.
Katonda mwetefuteefu kuko okuzza obuggya, tugamba tutyawo?
Amina.
I'll clean you from your idols. Ekyo kikusuubiza, nja kujjako byonna ebyo ebikwonoonye, nja kubikola. Gwe omulimu gwo kuwaayo obulamu bwo n'owaayo omutima gwo n'ogamba nti nzuuno, kubanga era gwe banaalongoosa ne banaakulongoosa mutima ne bakola transplant, omala kukkiriza n'ogenda ogalamira ne ku katanda ne balyoka bakukolako. Gwe kkiriza Yesu ebyokulongoosa, ani abirina?
Yenyini.
Aganja kuwa omutima nzijemu ogwo ogwalwala amaddu nkuwa omutima omulala, tugamba tutyawo?
Amina.
Ekyo twakizeeko naye twalabye abantu banenye ogamba kiriza Yesu, kiriza Yesu, kiriza Yesu. Bwe nzikiriza Yesu nfuna kiki ekibeerawo? Yokana 14:23 twakizeeko mabega katono 14:23 wagamba watya?
14:23 wagambye wati Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala,
omuntu bw'anjagala
anaakwatanga ekigambo kyange.
Soko leke bameka baagala Katonda ti omuntu bw'anjagala akola ki?
Anaakwatanga ekigambo kyange.
Guliriza, twagambye ekigambo kya Katonda kyekiki nakiyigiriza yekiba naye
ye Bayibuli.
Toyinza kubanga owakanya Bayibuli ate n'ogamba nti oyagala Katonda. Makanisa masizo nga temwina Bayibuli, kkiriza nti obulako njagala munaakwatanga ki?
Ebiragiro byange.
Osoba mundagaano mpya nkadde?
Nkisaba njagaano mpya. Ndi nga bwe yawandiikibwa Yokaana 14:15 awagamba nti obanga munjagala,
ani yakyogera?
Yesu Kristo yennyini ye yakyogera, munaakwatanga ebiragiro byange.
Wali abakuba endongo n'akuba n'engoma n'agamba nze nawona sikyayina mateeka, nze nawona sikyayina biragiro, nze nawona mu Yesu ndi kiriya. Kati Yesu agambye bwe muba munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Bwe munaakikola
agambye nti n'ekitangaana mwagalanga.
Kaakati bw'okkiriza ebiragiro bino ebiri muno n'obikkiriza, n'ekitangaana akwagalanga.
Era tunajjanga ali.
Bw'obanga omanyi olulimi lwe twogereramu, tu kitegeeza nti asukka mu omu. Bwe baali bakola omuntu baga tukole omuntu mu ngeri yaffe, lwaki yakozesa tu? Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Aga tunajjanga gyali?
tunatulanga jali
echo chitegeza nti nze bwenzikiriza Kristo ekibi kino kibadde kinyengeza ku kyalo n'enkola n'ebyefujjo bingi nina ekigendo bisitopinga bali abanene abasatu kasita bayingira muno nga ndyoka ntereera. Bayibuli eraga nti omusajja yali mulalu ng'asula na ku malaalo nga yeesala amayinja ng'akola ebyeddalu bingi ng'akuba enduulu ng'abantu batya n'okuyita mu kkubo naye Yesu bw'amugobako dayimooni abantu bwe bagenda okujja ng'atudde awo ng'ateredde tugamba tutya awo
amiina
naye tewasigala weereere Yesu ajja ye kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu ne bibeera mu ggwe era kyavudaga nti kati n'omubiri guba tegukya kugwo omubiri gwe guba gufuuse yeekaalu yaani
ya mwoyo mutukuvu
ya Katonda ye mwoyo mutukuvu genda maaso kati ekyo kitegeeza nze kye navudde kugamba eggulo nti nze bwe nakkiriza Yesu bingi ebikyuka olw'abanene bano abali mu nze ndekerawo okwemula ngwa kukubo okukola ebyefujjo okunyaga okulimba okuwaayiriza twabisomye lwaki kubanga nina munda mu nze ekinsinga amaanyi era nsasira yimirira
yimiridde taata
menga bena biwandiika wano kyo omuntu bw'akkiriza Kristo Yesu n'ayingira mu ye he pressurizes the devil in me
akunyigirizwa omulabe setani abali mu nze
he opposes the devil in me
awakanyiza omulabe setani ali mu nze
there is contention inside me
wabira wokulwanagana olutalo olw'amaanyi mu nze
he fights the devil inside me
bwatyo n'alyoka amusiba omulabe setani ali mu nze
he suppresses the devil in me bironga nabyogera ekigambo kimu kyekyetoolola
n'alyoka kakanya amufufumya omulaba atudde mu
no longer looking
ekibi nekibanga tekikyafuga nate
because there is a challenger
kubanga wali waki wakanya
sin has therefore no authority
ekibi nekibanga tekandiko
chofora abantu omwerere bwoba wagendako mu kusamira oluku bakube engoma n'ensasi ne bazikubira ddala omwerere mwerere wangawoma omwerere omwerere mwerere osobola omulimba byonna nebakwata wano kwata wano nakwata nyola nebagenda olaba obadde ne konkome wano
omwerere
katola okuba omwerere mu brain yo naawe n'okkiriza nti ekonkome lye zisobola okubeera mu vivi mwerere bakujjamu enje bakujjamu ejjanzi
omwerere
era nawe nokkiriza kubanga oli muki
omwerere
edda naliyita abayitanga bakyando simanyi kyando I don't know babaafu bakyali balamu olinanga nti kalabooti engalozo neteekawo nange nkyali muvubukanga mwamu kulaba nga waliwo yirizi ogimanyi nene bwa nanga nti zingako nenzingako nanga nti zuula nanga nti ekuyingiremu bwotopa omutwalo sikyamu sijjukira sente zedda tezalina mutwalo bwotopa kati kanyogeza mulekarensengeriolibaga bwotopa mutwalo ekuyingiddemu
ngabasakanya
bwotoleta sente eyiriza ekuyingiddemu egenda kutambula egenda kuduka mutwe kyenva nseka nemubuza kibuuzo okakasa eyiriza enyingiddemu aga nti ekuyingiddemu ebadde ya mugaso gyoli ndi nnyo eva muga nti webanga enyingiddemu ogifiiriddwa ngenze nayo nawe toliddamu kugiteeka mu mulala keekome ku nze bwe njogera ekyo bonna abayaye ne batulika ne baseka ne bagamba nti osanze oyo
atali mwerere
naye abeerere awo kawukawuka otandikirawo kubanga oli muki
oli mwerere
dumu nali mu maka g'omuntu tuli awo kawungezi akayayu ne kakaba ngenda okulira nga muzeyaga tufudde era kikomyewo bannange tulabe n'amaka gano era kikomyewo muleete olujjo lwange muleete olujjo ne mugamba kiki ekibaddewo batusindikira teega bijja ne bikaaba kozi mpulire ngaakayayu kakapa kakaaba naa byebyo kozi kakayayu bwe kandyagadde okaaba kandi kaabye katya naye kubanga muwerere obwerere tebumuganya alowooza nti akaya agoma ki
mayembe bitega
walaba emmese ebyo bitega oyonya bingi kwegamba omwerere naye ffe betukkiriza Kristo kira munze anyigiriza omulabe ogapa agifiiringa
ajjuzaawaawo
n'alyoka amunyigiriza nenjagala okuvuma naye nenkuleka nenjagala okitwala naye nenkireka kubanga nina controller speed governor haleluya
amen
abantu bamanya nga Yesu era ye bwajja nyamba nagambye nti bwajja munze number one asooka kunyamba mangu nnyo nasonyiwa ebibi byange byonna
amina
kasamalo binsonyiwa nakola ekirala nagamba temanyi era olugendo tojja kulusobola naddira makisi ze yakola ku nsala ole emyaka 33 n'ekitundu naddira obutukirivu nabwe yakola bwe yafuna 10 ku 10 n'abukwata n'abuntonera bwerere
amina
kakati nze abadde ayenda gwe basalasala edda eyajjamu embuto eyalimba eyakuula kati eggulu bwe ligenda okuntunuulira liba terikyalaba nze liraba bwana
mukulu amina
oyinza okusigala ng'onjeeya oyo yali mwenzi yayo yali mubbi yanjagalako nakwagalako tonnesipaata kati ndi mu Yesu
amina
nakwagalirako nali mwereere kati ndi mujjuvu
amina
abamu nammwe ekibagaana okutalira ne makanisa mumasinzizo olusangosango agenda ogenda ojjukira walaba gwe wayagalako noddamu n'ojjukira ojjukira mubasamira kasita nakkiriza Kristo nansonyiwa nampa peji empya awe natandikira
nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu
amina ye gwatulinda abali ngogendogendo basalira emisango mundowoozayo batereera dda n'emisango gyasonyiyibwa dda babalibwamu abo abali awamu ne Katonda waabwe
amina
ekyo kye twagaza kuso Yesu bwe yalangira nti kiwedde n'ekyange ne kiggwerera nenfuna omutima omujja n'engeri endala naye olw'okubanga omulabe era akyaliwo
yesebo
siva wano waali mbeera mu kusaba mbeera mu kuwuliriza n'olwekyo mbeegayirira mukama waffe mukkirize Kristo atule mu mitima gyammwe abasonyiwa ebikadde abawe peegi empya ate iwo lulungi lutasomye katumale ku lusoma oza lulimu yuda yuda bikula yuda
biri
bwali mbulizo teka kubanga walulabye dda olunyirirwa biri mwenya
olunyirirwa olwabiri mwenya yuda lugambye
ulira
nayo
ayoyo
ayinza okuba kuuma obutesitala
asobola okuba kuuma obutesitala
n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye
n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye
nga temuliiko bulema mukujaguza
Katonda bwetukkiriza Kristo Yesu alina obusobozi obututambuza mu butuukirivu
amiina
ate omuwandiisi aga n'owangula nga totegedde
amiina
nakwebalamya ebikemo nga totegedde
amiina
awo olwatuuka ffe gye tubeera twalina entalo ezaaliyo naye baatu nagenda lumu ne ŋŋenda tugende embyalo ne tusangayo obubidde obukuza obulungi ne tusogola omubisi ne tusula mu nkambi y'amagye awe twasogola ne nfuna akantu mwenteeka ne nzija n'akadomola nga nzija nkuta akadomola naye nga mpita mu kisaawe ekiwanvu nga kino bw'onojja nowiddaye nga ndaba akakukulu akali wali waliwo ekidongo abantu bazina nze ne ŋŋenda nkota kadomola kange sirikale nandengera nga ti wewe kujawa kuja neŋŋenda saayina musango netukwali nga bantu bazina kyavanga nti ekyo kiki ne mugamba nti mubisi gwange naga nange mpanyiweko ndabe ne muwa nanywa olwamala okunywa nawulira nga mubisi gwonna nagumpandulira mu maaso nzenna sindiseri nziruse ŋŋenzera akadomola kange kati erinyengera abaningiza kyenvaanti oyiseewo otya ti abasajja bampise ne banvuma banywedde ku mbisi gwange ate bangunjiiridde ne bangamba nti gwe olinnamukisa abo bonna babalonze eno ogwo omwenge naga mjira gampaka, cheza mzuri, cheza chizungu, cheza chikongo, cheza, cheza, cheza. Katia mbubo nda baba nywezi mwenge, bata mide. Kuzi ziriwa chiti bampadi. Nisete bampadi katuna yampisa obu lunji, nampisa una mubisi. Atame ya kunywa na mpandulira. Tuala banze menafuna butuki nifunga sanywa. Nena ange njizo kwa wanande sani nywede, sani wede kubanga na ukuna gira, tebanda gira. Mbade ngambachi, katonda kukukusa. Katonda gilachi?
Atukukusa.
Na kuisa mchisube chani kulumbye. Olumbo lwani kutute mchino. Echike mchani kutute mchino, katonda na kukukusa. In fact, abamu musuma nemi mwine mukabira mwere. Na katonda alaji nito mwini mwogu mwono gena moja kuono neka. Abamu musuwa bufumo, ne mukaba nyo, ne mugwele msajja andese. Zabai kbembele na mwomu kanisa maigiriza bulijo. Tio msajja wa kugana anga, na mutamune na miaka ngeza tuena, na kutegeza kuna kuruwa Friday nge ntesa biti. Na gama nti mkumase, tofa, tozirika, funechilabe choko za bito jie webaza.
Amina.
Wachi webaza, kubanga a broken relationship is better than marriage. Oyaku akusobodo kusula kusawe sembayo yani kusudenga mazono kusiba mpeta noba nabana ne mpeta katonda ali mu lutalo atulwanirira
amina
kama tukoze bulungi
ebaziwe
katusabe tatu mwagalo utulwanirira tukoze bulungi kyongera tulwanirira ne mwelesho nje tugenda kuiga otuyigirize kwa Kristo mukama wafe
amina
olwalero twagala kula tulene ya Matayo 19 ndozo
yesebo
elimwe bigambo ebiri mu lunyiru abiri mwesa tupaka kulani mu mukaga soko bisomendyo kembyogereko
Yesu na damu Yesu na bagamba abayigirizwa abenti mazima mbagamba anti
chisibwo mu chosho machicho
Matayo 19 abiri
mwesa yandikira 10 na mukaga lobono sobi kitufu
onyore 10 mukaga lugamba bwe Laba, omuntu najja gyali na mugamba nti mukama wange
hey.
Ndikola kigambo kye kirungi hey. Mbere n'obulamu obutagwawo na mugamba nti ekikumbu hey. Ekambi omulungi ali omu naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu wuliranga amateeka na mugamba nti galuwa Yesu na mugamba nti tota toyendanga tobanga toayirizanga osanga mwe kitibwa kitawone nnyoko era yagalanga mulanwa ngamwe we yagala weka omulenzi na mugamba nti ebyo byonna nabikwata ekimpebuseko kikyate kirira genda otunde ebibyo ogabira abaavu oliba n'obugagga mu ggulu olyoko jongoberere omulenzi bwe yawulire ekigambo ekyo nagenda nga nakuwa de kubanga yali ali n'obugagga bungi Yesu n'agamba abayigirizwa abe nti asimagamba nti kisibwa omuntu omugagga okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu olwabiri mwenya era nate mbagamba nti kyangwe ŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso tonda olwabiri mwetaano abayigirizwa bwe baawulira ne bagamba nti kala nyayi njo kulokolebwa
suride abayigirize byobukaga babivuddeko gambe chinene ndi chizibu takami ndi tekisoboka niagame ndi chichi chizibu hashije kuchi agame mbu yali yali yao Bible nyonyola bukono na jia kati njagala wete jia mvubuka atemu miyake jechivubu keje joku chakala joku sanyuka mvubu kamu hivu afusente afunya kakisakalala amadene position atina dini nolobuli mbuyinza ebintu byonna obugagga niye ibi mfude kuyate abayudaya bayinenzi kiliza ubenjo ndowoza ndio omuntu buli lwafuna mukama yabamu wadde omukisa era obutafuna kitegeza katonda akuchaye akuganye kati ono yali omu ku bantu katonda bayagalira ddala okusinzira mu nteekateeka n'ebintu bino byonna nga mugagga era muivu era mufuzi era munadini yajja mu maaso ga Yesu Nakala kutegera ti omusajja ono ya followinga Yesu yamweke nenya yamutegera na mwagala mumalikami ne muleka ye byamwe ne mujja ekyo kala namugamba sebo mubutagumbosa koyitunda namurujale namugamba njagala ekyo Yesu kyava mugamba namugamba tikwata amashi
amateeka
kwata amateeka ekibuzo ekiddako kiraga nti yali kakensa nnyo namugamba nti ategali ali mufalisaayo isaayo baali bakwasi b'amateeka nnyo amalala nga bagakwata makurami nge mu bwongo mumutwe baali bamanyiddwa mu by'eddiini baali beemanyi nga te beewulira nnyo bamanyi n'ennamba yaabwe mu society beemanyi omuwendo mufalisaayo ali awa mufalisaayo tagenda watali mufalisaayo ayinza okuba tiyawadde kitundu kya kkumi kaakati ono gwagamba nti kwa amateeka namugamba ate galiwa alinga mwawandiiseyo amapya gano agaliwo oli namugamba agegano Yesu n'agamumenyera tobanga babala namuddamu omuleeno nga tebyo byonna banabikwata okyanjagaza ki waw Yesu namutulira wetegereza Bayibuli eno Yesu yafuna yagala nnyo omuvubuka ono young man is power. Wealth is power. Position is power. Na uliranga we ulira. Bakuita chairman, bakuita boss, owechitiwa. Bikolama nye byobyoka. Olaba no bulunji obulunji bukolama. Omwana nakitegera nti mulunji, nakitegera nti bererize, nasindika kifuba mash nakabine mabega. Power. Kasafu na balenzi ne bamugamba kuti halo matanywa naga ndi chiwede in fact ene mbukuru ene liya abantu mbe mulaba batambula nga bachama naye nga bachama tegede bachama mu buto kas mu buvubuka na nga ayagala nnyo abibinale ayagala nnyo asindike wano mu maso alwana n'enziziri zikiveyo olusi ne livisayo kajanja kati abo babikola power beauty at times msajja kula kuzika pipi china abera kuchalonga ina power fe twabenda nga tunana pipi tuna gali egali no jirongo tuna kako ne kengere kwezi ne oh ne kole chigambo haleluya
amen
lwachi kubanga chocho ina power fe twa ino msajja nga afuge moruka najimiriza kuchala jile tampola pola najimiriza na gamba no gama na gamba abantu tungwa ndi bana ingo yakale akala nya bakazi kuchalo kagala a nze sikwana motoka yange yekwana kagamba ha auza atedanga tetanga na kumanya jolaga ha wina motoka yelo achota wana no mwaro mugamba ati mugamba imira bimi stanje tombuza ndi kwale mitwe ja abantu ulile chikamo chino ze kugamba patoi no roza ndi cha motoka ekisubuzo nakyo kikola pawa tokazaba nawe nachakala ne bagenda batiseti sabola babajja ku masomo alaga pawa 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 Yesu yatundi omvuka ngabulako kimu abulako kitya
kimu
nina kikanchesitira nyo kwagala muntu ku kinga ulitaka mwala goli mulungi na ye oyagala akyogera ekyo kyasembezaayo nze naga samwiri sikyagala oli musajja mulungi naye Yesu yayagala omusajja ono naye namugamba naye waliwo ekiweebuseeko kitya kimu mujjukira omusajja oli baamupima nga tatuuse kati nono bamugamba nti oweebuseeko ekintu kitya kimu nakigamba kiriwa olina ebyobugagga obirekeri ojongoberere n'obulamu obutaggwawo n'alyoka asijona ntegeera bulungi
lyenina abimanyi
ettaka lyenina alimanyi obungi bwalyo amanyi kalina amanyi akedi zenina mu kibuga kine kye Masaka amanyi emmotoka zenina amanya ebintu byenina ebimpisa bosi ebi ebinyimiriza abantu ku lugudo nga ne baninda ne bakuba awamanyi awamanyi mbi mwagala. Bayibuli egamba n'alyoka agenda ng'akoze atya, wasomyewo otya, n'agenda ng'akoze atya,
omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde.
Lwaki atokoteredde? Bayibuli bw'egamba ayagala Yesu amwagala, nate omuntu ategedde Yesu amwagala, ayagala n'okubatizibwa. Naye omusajja waliwo ampandiikidde, omusajja ayagala kunkuba kati ate ayagala n'omusajja, omusajja ne Yesu. Abaana bambasanze obuzibu, baagala okukkiriza. Oliamu nga tibwokkiriza ne Yesu, naye nga buli lwapima ayongera kutambula kugenda. Buli lwapima Yesu namutunulira bwati, okimanyi na wano mu lukungaana olwo Yesu lwatunulira abantu ngamulaba agenda. Yirize mulimu kiwato omusakazi watu abadde agenda kuwona ekitaamuolwemwita olwesabiti fe lwenkola emirimu ennyo lwenfuna ssente mukama nga mukama akimanyi nti ezo sente wadde ozipapira tezirina akakwate naawe, kubanga tukolera batwasi bajja kuzikola ki?
Bajja zitwala.
N'omusajja bamutwale, n'omukazi bamutwale, n'abaana babatwale. Abantu basali balina olugezigezi n'amapisa bagako kanakekakisako kakabadde alina natunula kaakati omusajja n'atambula n'abulirayo n'agamba n'agamba mulabirimu esatu abayigiriza ni mazima mbagamba nti kizibu omuntu omugagga okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Wachiri wachiri okwata engamira okwata ki?
Engamira,
engamira n'ogikikiitanya mu nnyindo y'empiso okusinga okikiitanya omugagga mu bwakabaka obw'omu ggulu. Okimanyi wano waliwo omugagga Masaka tasobola kutula katebe kano kujja kuwuliriza bino? Okimanyi waliwo atuula wanawuswa omugagga temumuganya kutula ku pulasitika lati bamuvuga ne bamutwala n'agenda mu woteri n'amala okwetereza namuwo n'asanga nga ne divayini eweddeko. Oleka obukaka obw'ekika ekyo ono kyangu okwatanga engamira. Engamira lwaki gye yaleeta? Omuwandiisi mu bitabo byaffe bigamba nti mu kiseera ekyo mu nsi eyo bw'ayogera ku ngamira
eyali ensolo ennene ennyo bwaguuga mu kiseera ekyo ng'eriko ensinga empanvu
long legs
ng'erina amagwanvu gati
horns
nga olubuto olunene bweruti
to feel 4 or 5 days without feeling bwerya emala ennaku nnya oba ttaano nga teyetaga kulya, kubanga enywa mu kunywa bunywi kigambibwa ng'esobola okunywa lita 18 liters of water. Ensolo ezo mulembe ekyo agamba nagati gikwateyo givumike mu nnyindo yaki? Waliwo okukaayana kungi bulijjo kati ya bulijjo muya bulijjo eyitawo
teyitamu
kati abane bakati ako kaali kalyango akatonotono akayingiranga mu Yerusalemu naye nga bakatadde ebbalibali eyo naye ngaera n'omuntu tajjawo bakiite mukikiitanye kati oba tajjawo kino kiyitawo
ensolo ennene bwetyo teyitawo
ekitegeeza agambye nti kizibu mumenaga ndi kiki kizibu eyo ye Palestine betobeamulugero lwabwe eyo yalinga njogera etegeeza ng'ekyo ky'ogenda okukola tojja kukigira ki
tojja kukisobola.
Ababulooni bo balina ekirala kuloota kuloota elephant ebeera ki
enjovu
ng'eyise mu nnyindo y'empiso era nayo yali njogera. Bw'ogenda n'ekyo otya?
Kubanga Yesu yali akola n'ebintu ebirabika ng'ebitasoboka,
yali ayogera ku bintu ebitasoboka. Era abayigirizwa ne bagamba nti
tubiveeko buvi
bwe kiba nga abagagga nabo tebayingire katukoma awo kwekyo ekintu
kale ani ayinza okulokolebwa?
Kaakati babuuza ati ani ayinza okulokolebwa? Yesu afuse muzibu nnyo naye nga waliwo ekibuzo kyebatannaba kuddamu bulungi. Lamba Ibulayimu Yobu mugagga, abasajja bangi abaali abagagga tiyabagamba kukola kintu ekyo. Ansa y'eno Yesu nga musawo mukuru amanyi buli muntu obulwadde bumuluma bui treatment yaabwo. Togenda nga mudwaliro ne munno nogamba omusawo nti empiso oli gyokubye kuoli nange gyoba okola ki
gyoba nkumaga.
Ekizibu kye kubwagala nnyo, obuzibu tebuli mu ssente, yazaagala nnyo n'azikodowalira nnyo nga talina na gwayamba, obugagga yabwekulunulirako ye yabwemalizaamu. Kati obuzibu tebuli mu kukola ssente, bayo bali bagagga n'abala bangi abagagga, abagagga bangi nnyo, Nikodemo abasajja abagagga baliwo, naye obugagga yali abufuula nga kikye. Mwinaba abagagga abatagaba mamanji mwali mbalabyeko waleta kabone yekuniza mugagga nabera kati yono twebaza Katonda nefu mutukayo mugagga omulala gwetwagala tusomeko yali mu Luka 19 wulira mugagga omulala agenda kuchiwakanya nyamira yo yayitawo mukikumira amina leta ngamira endala 19 Luka
olusoka na ingira mu Yeriko nabanga ayitamu kale laba waliwo omuntu yali ayitibwa erinnya lye Zakayo naye yali mukulu w'abawooza n'asala magezi okulaba yetibwa
nono mugagga naye n'asala magezi n'oli yali agasaze naye katulabe ensala ya magezi gwe gosaze n'omulala gasala gaukatagatya oli yasala kati onaze
nasala amagezi okulaba Yesu bwali naye n'atayinza olw'ekibiina kubanga ekigera kye yali mumpi.
Kakati omusajja ono alina ebizibu bye agenda kulaba Yesu, omulimu gwe yali akola kangwanguye yali musajja muwooza nga omuwooza abawooza ab'emirembe egyo tebalinga ab'ennaku zino abatuukirivu. Abawooza ab'ennaku ezo nga babbi, bawooza sente, n'awooza eserena. Kati ate nga mu Yudaaya awooza n'ab'embizi, awooza n'ab'ensonzi, awooza n'ab'empuuta, n'awooza n'ab'emmale. Kambuuze, bw'obanga oli muwooza oyinza okubaako akafokotera ewa kabina mu bbaalaye mu mwenge oguli mu bitanda owoozaayo newankubadde oli munatiramu nga siwulira owoozaayo batowoozaayo owoozaayo kubanga kyo kyekikulagirwa ogwo mulimu. N'abayingira mu bitanda n'agenda mabbaala agenda mamalaaya n'agenda mu yeekaalu ne bamumagitalizinga tebaagala kukolagana nauno musajja awunya ebintu ebyo nagye agenze teerongozi kimutukuvu gera maaso
nadduka
kyava asala amagezi agenda alabe Yesu kati amuwooza bulijjo mukulu wa alina ne offices ez'enjawulo ezabawooza mu kibuga ekyo agent agenda kwaeni nga gwalina serving centers oba mobile money ye gwe mulimu gwe era ng'asula Yeriko. Yeriko kyekyali ekibuga ekyabagagga ekyabakungu nga bwe tulinaanye e Kampala basula kololo basula eyo kati yali ng'asula kololo weyo Yeriko gyava Minsas village ono bwagambye nazo zonna za kikungu gyeyasulanga olubuto lweyo kasajja naye ebyembi wadalina sente bwa buwanvu bwagaana tokinyiigira kubanga nakyo kyo Katonda kiyamuwa kati naye n'agamba wadde kiri kitya nja kulaba Yesu n'agenda
n'alinnya omuti omusukamooli
abange
amulabe
musajja ono yamalirira kama mbaya mbaya teko okulaba Yesu oba mulaba ntya oba mulaba ntya. Mbakubiriza mwenna abaagala okulamu obutaggwaawo munoonye Yesu kama mbaya
mbaya.
Tokiriza challenge, tokiriza any problem, nothing yateekeddwa kuyimirira mu maaso gongo genda mu ggulu. Zakayo newankubadde baali bamugeya bamuvuma bamwenyala yamalirira alabe Yesu bw'atamutuukako bw'agenda otwalinga bamweto manyi Yesu yali yetooloddwa abantu bangi. One, yetooloddwa abayigirwa,
n'ababiri
yetooloddwa abafalisaayo abasaddukaayo banadini mwena bamwetolodde alina ne babawunsa abamukuuma n'alemererwa. Tebalina namukkiriza nga musajja ono bamumanyi muwooza ayitewo agenda atuuke ku Yesu kubanga babalirwanga wamu n'aboonoonyi n'abalalu. Chavaga matichi nyamba kanziruki yakizula leti ngemisine tejiyamba kubanga erabo atuka wali erabo bajja bamushingo buwanvu erabo baduka bamushingo buwanvu chavai ya magezi
Nari nyomu tiyo musukamori.
Neyani alinya?
Lazi.
Munzire mwani alinya? Baga ina office mchibuga?
Yeah.
Yeah. Bamu sambaichi. Basebo tebanga yopozi. Musimuno. Mchibuga chino. Mubula mubwa. Mchikacho. Ekulebeleza. Seka. Kampala mpo muti. Echo kudukanga mugaga na choche uunyanga.
Mm.
Kulaba nangi siduka?
Na siku lechikumi.
Nemba bawo nka muduka abuze manya de chitiku echikudde wano chinene nyo. Tu singo ninyo muti. Buli jabange mbaga mantinze nga sibya waka fenene bwa unyata nga ali ku muti. Sinda kugwa kajobene baganti yagudda wala mpa fene. Ne datata. Obavunda akola atya?
Avunde.
Levo yange lute kuba ku feneri we sifuna kana kalinya tuli liolulala. Na yono musajja ya gamba ku Yesu baswala kanswale na walampo mutia.
Amina.
Get up mass.
Ndi kubanga yali
agatega alikutatunude wansi bwati.
Awo Yesu yatuka mu kifecho.
Yesu yatuka mu kifecho.
Wali.
Wali.
Natunula waguru.
Natunula waguru.
Namugamba nti Zakayo.
Namuite erinya nti Zakayo.
Kamangu.
Kamangu. Neunya chimu era ne Zakayo cheunya. Yesu yaitse dalamu muti wali. Ali tachimanyi nti akukuta gwakukutira kamu manyi. Njagala kubatulira mwenna bali wano. Yesu abamanya amanya.
Amina.
Kato hizo kuwa wadusho na budu sewamu wekwese wano. Mukama akumanyi erinya. Bako kubanga kuchaloko ne baba gabaka. Yesu yaliamu mani na muita. Bagi nukulaba nga atunude waguru. Bano kwe banyoma. Yesu kwe atunu ulira. Gena masu.
Zakayo kamangu kubanga lero.
Lero.
Chingwani dokutula muna.
Chinyumba yo. Chigambecho ne chisiri saba sadukayo. Haba fayo munyumba yani.
Yomu oza.
Yesu bamu ise. Zakata na muita. Zakayo neta inza kula sobe ita Yesu kuingi na makage. Okisoka sene ya mabati kwa nani ya kosa ya bamabe. Mkumuli mugwe. Waluwa mtulu wako la mchitongo luba wantu naba. Nga kupe. Etaka ya liba. Na zimbo uko. Na kikitanya na funa mabati. Ate na haba zimbi bambu banja. Kwa gama na hapela yunga mwana 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 ya bakunya kunyada. Kati Zakayo mtu wale ika. Aina Yesu wani ezidiao ezenja ulu zili wakono msajia. Ona manangu waluwa makago kwenye mnoketu kwenye mkama tu sasireka. Nuhu malaga sabano usiva. Na inagamba nyenda mnyumba yo. Zakayo ni yeunye mitu bibili. Okumu manyeri nya. No kwecha ze uwenga tamuise.
Naka mangu.
Zakayo naka.
Na muaniri zanga.
Mkuma kafana nyi. Kati wali wabi bija bibili. Zakayo musanyufu. Hala kana kusina mudansi. Neta manji mazina gachitu. Nechu kina limu na dini. Nenga ba edini ya juvamu vinagua. Na mwani waliwa ba guira dada. Nenga ba jaka unge. Nenga ya guira dada flat. Kakati nono ya liya guwa. Katati Yesu wakami nsijamu makage. Kati ave kanisa bali ya. Nebagati Yesu atagenda yati.
Bwebala ba. Nebamwe murugu njizabo na.
Nebagamba batia.
Ngabaga amanti ayingide okusula omwoyi
agenda na kusula yeri Yesu ka yafunye chiteso chine chimutabulira nechibatabulira kati boba sibasanyufu Zakayo muchi
muoza aine bibi
gera maso
Zakayo na imirida.
Aha.
Na gamba mkama fwenti lava.
Ulida Zakayo akola speech.
Echitundu chebi ntubi yange.
Abaje ulida speech ya Zakayo.
Echitundu chebi ntubi yange.
Ngabira.
Mba wabavu.
Biona. Soko leke. Engamira hita mnyino yembizu.
Chizibu.
Batu game cho chichi.
Chizibu.
Yino genda kwe. Echitundu kubukagabu wange buona.
Echitundu chebi ntubi yange. Mba wabavu. Obanga naliaza amanyo muntu ye na echintu che muliirire mirundi ye na Yesu na mugama antirero
soko leke yali applied the region yali asomera dala mu Bible omuntu bwamuliaza amanya bwamutwala kembuziye bwobozayo zayo bili ozayenteze bili kubanga wamuba na yono na agama nze siriwe viri muri vile meka
ena
akwata kumutima agambi ichi ebintu byangebyo nambi gabi ye etaka amayumba ebiduka mbigabi dabavu echo chali mudini mudini mwali mwekola neboli mamu nimiro olekamu abantu abavu neberonde nebalia ne to malawo bale kanga ebintu ebyabavu nga olina provision za abavu kati abavu yaba gabi de chakita chifutute lwakita kitute agenda kutema tema masa sure kati omuwozo kanti obanna lyaza manyo omuntu yenna mfude
tawo kibuga chonna
kati abantu abokusasula bali benkanawa Yesu yamugera
Yesu na mugamba nti lelo obulokozi kuze mu nyumba muno
Yesu we yawulira omusajja asobola okwawuka obugagga bwe n'abuwaayo mu ngeri eyo n'ategeera nti ono akyukidde ddala tugamba tutyawo
kubanga naye mwana wa Ibulayimu
omuntu bw'aba asobola okwawukana n'ebyobugagga bwe n'abigabira abalala olw'okulokolebwa aba akyusa Yesu yayimirira n'atunulira omusajja nga kimugamba okumenya kira eyise mu nnyindo y'empiso tulina wana abantu mitwalo bukadde na bukadde betubuulidde enjiri n'ategeerera ddala taina kyabuusa buusa naye ng'ayina ekimuganye kimu bwe kiti ng'oliba mugendi kimu musajja mukazi kusoma kika kya mulimu gwe omukyalo omu nali ngenza awantu omukibuga ekimu mbuulira nanga bapasita obuulidde obulamu bwakampulidde nga nze my problem nkola mu Bank of Uganda kakati ekyo tebayinza kuiti ne ntunulira bya banki za aga ti okola mu Bank of Uganda atuuse ku ntiko yaki oyinza n'okwebuuza oba yamalako omwezi ogwo oba omwaka ng'akyakolayo abantu bangi basubiddwa eggulu olw'ebintu ate ebigwawo olwa ssente ate nga ssente zikugaana okulokolebwa zo si mukwano gwo kubanga mbabuulira bulijjo omuntu olufa ne kabaka benje basooka kwaza nsawo okkakasa nga ebintu bya gavumenti tebiri mu nsawo yo legal tender tebakuziika na ssente sawa simu ebyo biri bize bya gavumenti teri navunana muntu nti atulwakyo sokola omulambo muleke kubanga nabaana abalala bagenda kugwa bagenda kugunyika bagenda kukebera bagenda kugwaza teri gwe batwala na bintu bye newakubadde diguri newakubadde certificate newakubadde ebyapa byettaka teri nothing ate eriyo abakambwe nnyo n'omulambo amala kugunyika ne bagunyikira ddala ne byeyalidde ne babijjamu n'ogenda nga tolinamu kantu konna eye planet yenu wagisangawo n'ogibeerako owangaddeko emyaka 3, 4, 5, 6, 7 mumeka eno ensi twagifuna ku liizi liizi bweggwako olina okuvaako ne bye wateekako nannyini ttaka abisigaza lyetteeka lya liizi ebintu bino byonna amayumba ge tuzimbako n'ozimbako kalina neweewola n'osula ng'otunula ozimba bintu byakuleka ku planet yenu ogiyamba to decorate it but not for you to take nothing n'abaana bwazaala babaleeta okujja okuziraga nga tebaagala bakaba na bukaabi tebasobola tata zimbye mama zimbye ne bagamba nti abange twanguye okuziika ono atandise okutabuka olwo gye twagenda ne bagamba nti tetuingiza ku mulambo kukuja mu nyumba yenu tetukuingiza mu nyumba ndala kubeja ya agubera bweru kufutwale yakajanja ko saja zime nyumba ndo tusomala muingiza kubanga ya food day. You own not a house. Heaven to be bagano kujedika tuone. Notagana. Sulemani ya gama zintaganye kusikuno. Nenzimba, nenkolachi, nenumwa. Kubanga ndivao nimbile kela abantu bata ina magezi. Tebalina. Watu wentuni abata mwoni mba sasila. Baza labana babidi. Umwali Amerika bali wano wa mzee bali kuyika bali kutaka mailo namba tebaina bawereza bagirako gwasimba kalitunzi bagala kalitunzi bamwe taka bali naje bali agaza bali bawuliza bawuliza nabagana mzee yekerebenda wabyekerebenda lachi msajja watu uliamba banja bali banki kubanja utegekera bana abaliwa bali ludawa. Njagala kukutegeza kunsite tuina chetu jaku wadakato no wekati. Kubani kisele kisemba yo ne mele kulema. Ichikuganyo kulia. Nebo chinonya mbili kote chiri uo. Masa ubaba ubaba mbeda nabo. Na babu za chibaita peta iti chichichi. Chiri muruda chio uro mbili. Chiri kurulimi, chiri ruda wa. Tumurongo se tulawetu tuke kwa peta iti. Mbela onta ange mele yange weli. Neba jireta na nini na jomu tunagamba. Siri nani? Appetite. Yabela watafayo. Omutunabela nunga abona abona. Appetite ya bera wa. Omuntu omusanga kuchitana ngata insobola kusa. Oxygen taliwo tamala. Ngata bazo kumala babonna basa. Bonna basa. Naye tasobola kuyingira wano mu nyindo ze. System ziganye. Asebo toganda leso neno na yakade kujikuyigizo tegere. Toganda ngako wayo katonda. Lwabi amfuna. Lwabi abugagisi. Lua bulungi buo, lua beyo. Auratu.
Ngolu gando tulabida.
Nagenda kulambula wa kustari. Mtomu chiafanga na hivyo wano mchala kwenja kata tukendo savireko. Bambi mruwade. Henda kutuka mbaka galingo bulungi obugaliko. Walikaba koza baga longo sa bulungi. Menagena mdire tula, tulindo mruwade. Nibanga nti alisenge. Ita je. Kwaza abwe bagi kisenge chiri bali dani sobola ogera nembuliza kenja ajja kujja nensikala nga mbera mudiro nge diro lyo ogera ejja na madira agogera bifana hi inda bachino inda bachiri barwa yo eringa bamutegeka nange sikalubiridwa kubange diro likola chi
lyo ogera
lyo ogera mbanje awe ne bamuleta ne bali zakachala nintu nulangirese ne bakatuza. Yote ajendi ngula bino bulwadde nanga mapasi ekisingo okunne makufana na bwenti konzo chiti nanga tunula wali omulabo oli omulabo oli akikaze kinene kinyirira yebyo nanga ndi oyo yenze laba wemfanana kati nafuka lambuzi era mvuderwa kubagoze. Na ya bantu sivayo kubanga buli muntu agamba tugendola be kuchitalo talo. Oh. Ku planet kwali ense muganye ebulamu buganye akamakaganye ukulia ali. Bafo ku ngulunga akola chi
agwawo.
Paulo yakubiriza abantu timufube omuntu afa okungulu ne bwagwa watya owo munda kabere mulamu emireme n'emirembe.
Amina.
Abantu bategedde Katonda ne besiba ku bintu ebirina makulu ebintu byonna ebikuganya okukkiriza obugagga bwo obwo bulungi bw'omukazi bwonna 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 bwafedingirawo bakuleka mu nyumba kati ne bagenda kati batufunide pampa bakutsiba pampa ne bagenda chofula bandavula basajja banina kajanja basajja gwereka kajanja ku mukazi oyo omukazi oyo yali awaka banabona bona abalala bakulyamu boneta gakapira ono goyi sange cheto chokukubo yagenda kukwata akapira abage abange ngomubiri guganye urwali no mubiri gote numu nagene kusabira omuntu twatugeze mu tabi atufukamira naye musajja gwe nafukamira wasinga atude ku ntebe nekigera wubati nfukamide naye nga mpulire empewo efuuwa waawo ningamba ndi kubasi Kristo mukama waffe teyaminyisa nakuminyisa bwenamala naŋŋamba pasita si kirungi kondeminga saala naye tosabye bulungi osaba otya n'ogamba nti mukama yanguyeko obwakabaka bwe faba mutukyalina ebyokukola ku nsi eno tukyalina projekiti zetulina okutuukiriza tukyalina ebyokukola ebirala bingi tutya nentunuulira eno bwebandongo teriiko waya kubanga eno planeti gyasiisiitira nti akyalina byakikolerako abantu bagikaaba nali mu kuziika omusajja n'agamba tufiiriddwa nnyo mwannyinaffe ono avudde ku nsi eno ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki bikulukuta biragawa n'agamba ensi eno ebakubanga ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki nandizisa abaana bange 14 nakaziika abaana 4 paka ekulukuta amatange getwalawa eno planet ekugaana nga yagambye kukaayira yagambye kukaayira osobola okutuuka ku kintu kyotusobola kutegeera mbategeeza mu mukama waffe Yesu mubeere nga kaya agamba ku by'obulokozi oba nsigalirawo kansigalirewo haleluya
amen
ku by'obulokozi sika sente sika mulimu sika kitiibwa sika kumpaana waana abalala kubawaana kubawaana njagala kutegeeza kukikono ku planeti eno oliko gwogwo
gwomu
bino byembuulira mbibuulira gwo gwogwo kati atagenda kuvuna na muntu mulala era ojja kufa bwogwo bakuziike bwogwo bakusalira omusango gwogwo
gwomu
emigeto kugenda mu ggulu nodira ensonga yeggulu nolibuuza ono wamma tugende wamma neweeyo wamma mbatizibwe wasikirize wamma ono gwobuuza naye muziisi ate naye mulambo ogutambula zaaka yatuyigiriza nti tewabaawo ekikukyalenyira neki
amiina
you can't be stopped by anybody
ng'owa oluganda otulabira
nafuna tiimu y'abawala kumbagamba bange lwaki temuwaddeyo obulamu bwamu eri kristo yesu dadi yatugaana bino omuntu yenna abikola agenda kumugoba waka tajja na kusoma ate zikyagana kyamaliriza misomo gyange sisobola mbuulira enjiri mulimu olunyiri olugamba kitaawo nenye kubasangamu ekitiibwa enaku zo zibeera enyingi kati ffe taata ffe tumusaamu ekitiibwa ne maama yinza kukola ekyo mbuuza ekibuuzo kye baali kyebatadde ku birowoozo konze ke mwe byemukola mumala kufuna lukubu nembuuza ekibuuzo are you a virgin buuza kinoomu are you a virgin omuwala omukyavagamu of course not pasa nangu eji yangu nsubira kwena virgin nemubuuza now let me ask you a question olunaku lwa kutula virgin teno ask permission from your dad your aunt your mommy ndimbuuza eno njikutule egende wasaba olukusa Then, katuchuse, bobato sobola kubasabango genda kuonona. Luacho basabango genda kula butu kilivu. Can you see the devil as a new? Bobo yendo genda bugenzi. Bobo simbe sabo genda bugenzi. Bobo genda certificate kubasa ininga. Nebaga nao kilizidwa. Basewe. Nebanyewe. E guru siri hachi alochino. Diani. Siri hachi kacho. Ngomu sajia benaburi denjiri na akabana mazi. Naka makajo. Uvulite munange. Uvulite na imunange. Uvaka monombu agate. Siba kupa mkulu wa siga. Siba kupa mkulu wa lwadi lunyiriri. Siba kupa mkulu wa lunyiriri. Siba kupa mkulu wa lunyiriri. Lekati mkwata abana bangebao. Nyiriri ulukoleji. Basebo sibagana kukulira nyiriri, sibagana kulira masiga. Na ye kulikirizo olunyiriri olugenda mu bwaka bakobwo muguru.
Amen.
Integrate. Ate chikola bulungi nnyo olugendo olugenda mu bwaka bakobwo muguru.
Amina.
Chikola bulungi nnyo gogo bayita jajja fe. Nga gori chakuko echaba genda muguru wali mkuli sitayo msa jumu ya wani kakukuli sitayo ni mpuli langa mbwa gade ya gandhi we never meet a Christian
ntibuli we nsanga wano mkristo kano omuntu alikuru gendo nga agenda mu
a Christian is a person on his way to heaven
omukuli sitayo ye mu olumutu ala muguru
kuna mwenda bakunganye wana chichi chatabula omusajjono go bayita zakayo kambi babulire wana when Jesus is your master
Yesu bwabanga mukamao
money serves you
ensimbi siba siwereza gwe
if money is your master
ensimbi bwe siba ngaze ye mukamawo
you become its slave
ofuka muduwa nsimbi
don't allow money to be your master
tokiriza nsimbi kubanga ye mukamawo ya kufuga
fabakiriza Kristo esente zezidwa
nina
sife kuwereza sente Niba kaba no kukaba hati mo kufaba ntuba kaba nibi gamu nibi mundeke dani mbani mfeye chaya garaba chana baba nyo kwebo ulidida wana abami tumanyi sima inekali liya li mkazi ya kani mkazi kwa munangi tu kaba angano guamu bubu kaba kaba na yedi isololi kanure utunulilaku wadama bugama anji mutunuli domorabi Number two, kakasa ngechapu manyiwe chiri. Kakasa ngade certificate manyiwe chiri. Weri, kakasa ndiyo manye barua. Eyobu gate, weri. Ebyo, omala kulaba anga wadu woi wobitele se. Nole ukugarami ukabira wano. Fano uliranga vya fude, nenga tebani nabika. Wadu wakasatila keda chikanga satu. Nole, obaba badichi, obaba badichi. Kapasirishi, wali webi genda, wali genda. Ngechapa chamazo kusuke nyumba anga satu kufa kutia. Bate mumulanga kakakisefu baka menyeja. Bate mumulanga gundi cheke nsaini ngezo neza fude oda. Bama nyimu tata wate no kutene kateko utubu na mamala kuyola. Nima kuchajinga. Ebi ntume nebi wakulelela. Biwa lagira habana bu. Biwa wandi katebi kola. Njaga na kubasika kubitwe bagano kutula mchachi. Bagano kwe wayo. Sente. Basaja. Bakazi. Ebyo bye bitutawanya kitiibwa ekitiibwa tekigenda mu ntaana Bible bwegamba offered. Na ye yafuna akakisa za Akayo nga gulu natunula mu maso ga Yesu
mukikubira amina
yafuna mu nayo byogenda okufuna mu kaongezi ka lero. When he looked in the eyes of Jesus,
mtibwe yatunula mu maso ga Yesu,
he saw the goodness of Jesus,
yalaba obulungi bwa Yesu,
the kindness,
yalaba kisa kya Yesu,
the love,
okwagala kwa Yesu,
the joy,
esanyu
tu, he saw a friend,
yalaba omukwano.
Basofa batundeko mu maso ga Yesu tulaba mukwano gwaffe.
Amina.
Yesu mufule mukwano kumutunule mu maso. Ona baba ya omusajja Yesu byagenda kumusajja olewo miaka 38 kuchidiba amutunula muki
mu maso.
Buli watunula mu maso ga Yesu olaba obulungi bwe. Gwe tomuleganga ku kubanga otunula walala. Ojja mu kanisa otunulira bitiibwa, ojja mu kanisa otunulira bana kwanjula, otunula mu kanisa omagamagana gwa kukwana na gwa kukwanibwa, ojja mu kanisa abala bajja kuba, ajja mu kanisa atali ku simu ne bakubaka kifaananyi ku social media. But when you look in the eyes of Jesus,
maso ga Yesu
olaba omukwano.
When
he looked in the eyes of Jesus,
Zakayo bwe yatunula maso ga Yesu,
he saw his own picture.
Yalabira yalabamu dala ekifaananyi kye ye yenyini.
The true picture of himself.
Ekifaananyi kye yenyini dala nga bwali.
Yesu bw'omutunula mu n'obugendereza kaongezi ka leero ojja kumwekweraba weetegeere. Omanyi omusajja yawandiika nti omuntu alina faces nga ssatu. Alina abantu gy'alaga ne famire naye alina gy'atalaga. Oli yawandiika mu Japan nti efeesi omuntu gy'atalaga yeye yennyini. Eriyo feesi gy'olaga publicly olaga nti omusajja omulungi, musajja wa kisa, mukazi omulungi. Eyo fesi jolaga. Jolaga na abana bune bakuganira. Na chenyini mbuza. Abate mbana abasadaka ne basala na abana. Baina abana.
Babalina.
Bwamalo kutemune ya kumona asitula uwe.
Asitula na abalera.
Chitegeza nti aina fesi eri nga asala abantu ndala. Fesi jako zesa nga kuwa na abakazi ndala. Babaku wano mkazi. Jako asitula. Ne fesi eyo jetutalaba. It is the true self of you. Kunsiku nunga face to mgena kujitegere. Mamu wange mufere. Ategera. Bwotunula mu Yesu weraba, weraba munabirwamu, nolaba yenze, nolaba bakusala omusale, nolaba gye wagenze, nolaba ensasi, nolaba gye bakwambululidde, nolaba bumwasada, nojukira omwana wa mujja ogowatta. Bwotunula mu maaso ga Yesu, yakutambuza mu birowoozo, engeri wayingira makaago, byomukabaana, ebintu byobaliisiza, byobanyweseza, oba oli mukozi awaka, byofumbidde abawaka, byonna byonna bwotunula mu maaso ga Yesu n'omutunulira bbala, otema mulanga. Omusajja bamuyita Isaya yagati wowe. Buli lw'otunula mu Yesu weraba. Era kyovula abantu baagala nnyo kusembera wali Yesu, tebaagala kweraba. Naye kituyambye nnyo abasembedde nti bwe tweraba nate n'atulongoosa.
Amina.
Zakayo yeraba n'alaba be yabba bonna. Okimanyi nti abantu balina ebyama tosobola bimanya. Ne bwotunula mu maaso ga Yesu ebyama byo bijjukira. Wakudde omujjukira. Okimanyi n'okijjukira nti ekibanja kye mulimu wabba kibbe. Okimanyi n'okukimanya nti wadde omwana ono baamuwa obusika naye tomuzaala awo. osiri senengo chimenti yavana ababili yabo sibao. Not until you look in the eyes of Jesus. Embuto zuwaka jamu na fetetu zimanyi. Nsiko ye zimanyi nila tulinebirara. Tunikodi. Bonuna masoka Yesu. Chofola bateri mtu watu na masoka Yesu walu gezi gezi. Joko mokulama mtu nga walu gezi gezi msosayate msimu kanisa msinzi zon. Nguma ya tatu nunga masoka Yesu. Fenaba tuni masoka Yesu, you become humble. Utegira utegezi, tikatu na nkwati na bukwati na wajibizikirina. Huyo ye Yesu. Zakayo ya tunu layo. He saw that he was a sinner.
Yela banategera dalanti mono onyi.
He cheated his fellow Jews.
Yaliala aliazama nyizaba Yudaya bande.
He saw how he forged the forgeries he had already done.
Yala begeri jatupa.
Wakachukula abantu bameka. Kano mekazi wakateka kwa mkono ngoma ida nanti hewe olimba. Ngolimba. Abadeo. Umutu nomu wasane mkule ndagano. Ngachima indi nabana ya vamu. Rumwe mbage mu ya funichizibu. Best man. Ya wangu. Na banabatu. Esawa yoku gata babatu denu ne mune. Bajja bakumba nalengera omukazi naye ng'omusajja ono dokita yanga ng'omukazi ono ye yamugyamu n'abaana naye mukwano gwe gwe yaleke gwakula mu kkanisa waliwo ekibuuzo waliwo ayina ensonga yona ey'amazima
bajogere
musajja n'agamba mpola mpola mukama nti n'amugamba nti sebo njagalo mumbulize mugolo bano gwana yategedde nti ono nabaana lesi
titalina nabaana
naga nti talina nagamba nkulayirira kujjako ng'amera bwaba yambi okujjako ng'amera ne sansi gwe mmanyi nga tamera ne bano n'omusajja ono byayogera biibino naganti talina alina namganti wa mukebera nze kugamba nze namujamu amusore menye mateka ga kisawe gwe nebano no mugole
omuchala
majja no mugole bwatunulirono naye lwa malaba natulika nagaba na sana bansonyiwe tiyalina kumubuza bibuzo bansonyiwe kati mbuza basa mwe embaga egenda maso oba tegenda tombuza eno gi yakoma ne muna kubaganyika mwanyoko butegera kagweka mulago omukiriza nagenda nono nete banalaira sibagatte tombuza gi yakira nenda kate kula gachino ona alirede katikola mbaga na ya limbira da
dala
tulabye ku mbaga abasajjanga bajjawo abakazi babwe babadde nabo namuzaye gomba namala okuwasa nalyoka amukola atya
amukomyawo
ndabye ku bantu abadivorcing omukazi ali ku kitanda nagamba nti yafa nafuna omukazi omulala namusayiningira olala gwe savinga ali wano oli gwe basavinga malala tebaba kuleta technology enaku zino w'okutuggyako ebinkumu ku bya passport n'ebirala naye emirembe gibaddewo ng'osanga omu ng'alina passport nga mukaaga eno bamuyita odongo ku eno bamuyita okero eno bamuyita sifolooza eno bamuyita nafolooza technology koze ekirala bwe yatunula maso ga Yesu, the power of Jesus changed his life.
Amanyi ga Yesu gachu shobula mubwaza.
Mbade subira mina dala. Ameka. He was amazed.
Yeah.
When Jesus invited himself in Zacchaeus' house,
Yesu bwe yayingira mu nyumba ya Zakayo,
Zacchaeus was filled with joy.
Ya Zakayo n'adesanyu.
Love found a way in Zacchaeus' heart.
Okwagala ne kuyinga yali talina mikwano.
The whole city hated him because of his bad reputation.
Kibuga kyonna kyali kyamukyawa dda.
Naye yefunidde muna gw'omujja bamuyitaani.
Yesu Kristo.
Akawugezi ka leero njagala abantu abaganjagala nange nzireo ne Yesu wange. Wanika nkulabeko. Yesu teyenyinyala nyumba yo akimanyi nti wabbansi be naye tajja kugyenyinyala. Akimanyi nti eyo gy'osula wenonoba. Nawe oli as long as omukkiriza ate mwetefutefu okukyusa akufuula omuntu. Yes, we have to change everybody as long as you are willing. Would it have been? The nearer a person, the more that person knows how sinful and corrupt that person is before God. The nearer we come to Jesus,
ndije tukoma okusemberera Yesu
kutulongosa. Basewo okuchakonga tala kulo okuchakonga tomanchio ya gala nzo ntantulira nyo mtu ne mugaya bwakili nitaga kona akatona teli Shomoro omenda nule kumi. Musule kumi omenda ya Luka.
Agambe bwati.
Agambe.
Yesu na mugamba nti lero.
Lero.
Okulokole wakuze mu nyumba muno.
Okulokole wakuze mu mwana wa Ibrahim. Aleluya.
Kubanga omwana wo muntu.
Omwana masakeno.
No kulokole eche chabula.
No kulokole eche chabula. You have the choice tonight. Okusala wokulokola. Gena teyakolebwa kulwaffe. Na yensi. Nakolebwa kubera mireme ne mirembe.
Amina.
Nani eyakatonda is you to live forever and ever.
Amina.
Sitani aleta blessing plan ino ndala. Etubonya bonya. Ate kweje wesibyeko. Na yaba semberede Yesu. Tebacha binadirira as long as batu simbaka bako bomuguru.
Amina.
Njagalura leo kulaba kungamira. Ezigenda kuita munyene piso.
Amina.
Ngoyimirira kasito ulira ndi goli red kuingira muguru kama mbaya mbaya. Katonda chita fainza byo noyo gede jetuli awatali kulimba awatali kubusa busa. Tukuulide tukuizeko tukutegedde. Twasubwa dde obutakutunuulira kale singa twakutunuulira dda ebitutuseeko tebyandiribadde nga bitutuukako kakati. Nkwanjulira ekidala kino kyonna ky'abantu abaagala kukulaba. Nkwanjulira abantu abalamu butaggwaawo Yesu olwaki bata n'emisana. Tukwebaza olwa abantu baleeta mu kitundu kino abaliolambula ne bakuuwa naye nga bawadde obulamu bwabwe okulaba nga bafefeeta abantu balokolebwe. Abantu bana baziwa mu maaso mukama goma nyingi lijiba waguddemu. Tufunye omukisa baneza kubanga omusajja oli wamwagala naye n'atokoterera nawe n'olabanga kikalubye. Waguzanga Zakayo mukama bawandike mu kitabo ekyobulamu ekyomwana gw'endiga.
Amina.
Abantu bano balangirire mu lubulu abasajja n'abakazi abokutuuka mu bakabaka obw'omuggulu. Gazi ya beblani ya kumine mwe ya bazira ba wanguzi bano bafune omwaganya bafune peji yabwe batuke mu bakabaka obw'omuggulu.
Amina.
Mukama gwe yakoleze tabaza kuli bajja joli no batale balize n'abalala.
Amina.
Abalwadde abali muno mukama bawone. Twafunye prayer requests nji mukama. Buli muntu yawandisa akapapula kamanyago gamanyi mukama. Endwadde eyo giyimirize, ebitambula biyimirize, abatazaala bazaale, abali mu makama kambwe amazibu, mukama babakwatizeeko, bw'osobola okutamya abakambwe babakyala oba abazibu, abalaba kaba bwavu mukama gwe mugagga, bawe obugagga. abalabaka abo kubanga bali mu nsi muno nga tebalina ssanyu mukama bawe ssanyu eritegeerekeka
amiina
bambi wano waliwo abazze bali kukanyula bajjanjaba mukama bavumule nkwegayiridde yesu katonda ayinza byonna ffenna katuve mu lukuŋŋaana luno olwaleero luno naye ngagenda naawe olaba wagenda n'osula n'ewaffe emirembe n'emirembe
amiina
omukyalo oyo awulira nga yandizeo naye ng'atidde buti n'omwami oyo banyegekereza ekiro kyaleero baleme kgenda mu geyena bagende mu bakabaka obwomuggulu
amiina
omukyalo oyo n'omwami oyo nga balina ekintu ekimulemi kyagala okumala okukutula alina ekintu kyebamuwongerera alina ekyomulimu alina ekintu ekyo wuli yagambye nti omulimu gwe gunnemesa mukama osobola okukyusa emirimu abantu bonna tebakola akola naye webali emirimu bwe giba nga gyegitwesibyeko gyegitulemesa mukama tusalire amagezi tuwe emirala
amiina
tuwe ensimbi tugyeko amabanja mu kifo ky'okwewola ffe tuwole nga balala
amiina
eri abadde boogerwako ebigambo nga zaakayo bamwogerangako ebigambo mukama no kyebeewaddeyo kabaswaze ababadde baboogerako babonire
amiina
kyebasaba omukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu beerwamu na bano gweramu n'ekkanisa eno yonna ekuŋŋaanyibwa ne banaffe bawuliriza okuva ku mayumba gaabwe era obanga eri abantu abatalina bakubatizibwa mubano mukama bewandi bebabatizibwe kubanga wagamba nti ani yabalabula okudduka obusungu obugenda okujja abantu ababatizibwa kitegeeza obalangirira ng'abaana bo onaye mwana wange gwenjagala gwensanyukira era eddoboozi terifuluma lifuluma ku batirizo bawandiike mukama weyanziza tukuwulidde ku bwa yesu kristo mukama waffe
amiina
mukama bawomukisa
amiina.